waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Adam Sumurek oo ahaa nin awood badan ku dhexlay xisbiga Labour-ka ayaa markii ugu dambeysay isagoo wasiir galay baarlamaanka gobolka Victoria subaxii Isniinta ee bisha Juun ee 2019. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa shaqada ka eryay wasiirka saacad kadib markii ay soo baxeen eedo aad u kulula oo la xiriira xubno been abuur ah oo xisbiga loo qoray. Haddaba maxay yihiin been abuurka xubnuhu ama waxa loo yaqaan branch stacking? Arintaas ayaa ah in la qoro xubno xisbiga ka tirsan si ay saameyn ugu yeeshaan cidda xisbiga u matalaysa tartanka doorashada ee deegaan doorashada si qofkii soo baxa uu baarlamaanka u galo.
Nothing he could have said, nothing he could have done would have deterred me from the decisions I had made. I'd made them, I was simply
ma jirin wax uu ninkani ii sheegi karay oo iga joojin karay go'aanka aan qaatay. Waxaan si ixtiraam iyo asxaan ugu sameeyay inaan u sii sheegay go'aanka aan qaadanayo. Shaqadiisii siyaasadeed halkaas ayay ku dhammaatay. Waxaa sidoo kale halka ku dhammaaday xubinnimadiisii xisbiga Labour-ka iyo inuu dowladda ka sii mid noqdo. Wasiirkii hore ee dowladaha hoose ayaa lagu eedeeyay inuu kumanaan dollar ku bixiyay inuu sameeyo xubno been abuur ah, isagoo sidoo kale u isticmaalayay shaqaalaha dowladda oo mushaar ka qaata canshuur bixiyaasha inay ka caawiyaan howlahaasi si uu awood dheeraada u helo. Codad iyo muuqaallo si sira looga duubay ayuu Mr. Sumurek sida lagu soo warramay ku amray dad inay saxiixaan foomam aysan lahayn oo taas oo ah been abuur. Mr. Andrews ayaa si degdeg ah eedahan ugu gudbiyay hay'adda baarta musuqmaasuqa ee gobolka iyo booliska Victoria.
What Mr. Sumurek said, what Mr. Sumurek has done, so his conduct and his conduct.
Waxa Sumurek uu yiri, waxa uu sameeyay dhaqankiisa waa wax laga xumaado, waana wax ceeb ah. Taas ayaana sabab u ah inuusan boos ku lahayn dowladdayda, boosna uusan ku lahayn dadka ila shaqeeya. Sidaas ayaana u sheegay Saaka. Mr. Sumurek ayaa dafiray inuu musuqmaasuq sameeyay, isagoo intaa ku daray inuu iska difaaci doono eedahaasi. Laakiin wuxuusan difaaci karin luqad ku gaf ahayd haweenka iyo dadka isku jinsiga ee isguursada, wuxuuna ka bixiyey raalligelin. Guddiga fulinta qaran ee xisbiga Labour-ka ayaa markiiba ka saaray Mr. Sumurek xubinnimadii xisbiga. Eedaha loo soo jeediyey ninkan ayaa dhaafay baarlamaanka Victoria iyadoo ay ku jiraan eeda ah inuu isku dayay inuu saameyn ku yeesho baarlamaanka federaalka. Hogaamiyaha mucaaradka xisbiga Labour-ka Anthony Albanese ayaa sheegay inuu ka naxay dhacdadan.
What we saw last night on 60 Minutes was someone seeking power as the end in itself.
Waxa aanu ku aragnay barnaamijka 60 Minutes ee Channel 9 ka baxay wuxuu ahaa qof raadinaya awood dheeraada, musuqmaasuqid nidaamka siyaasadda, waxaasna meel kuma laha xisbiga Labour-ka. Qayb ka mida muuqaalada laga duubay ninkan ayaa u muuqatay in lagu duubay xafiiska xildhibaanka federaalka Anthony Payne. Ma jiraan wax eedaa oo loo soo jeedinaya Mr. Payne, balse hogaamiyaha Labour-ka kama hadal sida muuqaaladan iyo codadkooda loo duubay.
I'm not aware of all of the detail. So in terms of
faahfaahinaheeda anigu ma hayo. Markay noqoto xalinta arrimaha ku saabsan habdhaqankaas, sida aan u fahmay, Daniel Andrews wuxuu u gudbiyay hay'adaha ay khuseeyaan oo booliisku ku jiro. Adam Band waa hogaamiyaha xisbiga Greenka, wuxuuna sheegay in eedahan ay caddayn u yihiin in loo baahan yahay hay'ad qaran oo baarta arrimaha musuqmaasuqa.
What is very very clear from these disturbing allegations is that
waxa cad marka la fiiriyo eedahan inay yihiin wax laga xumaado, waana in xisbiga Labour-ku qabo dhibaatooyin kooxaysi ah oo uu qabo dhibaatooyin anshax. Kaaliyihii wasiirka qasnadda ee gobolkan Victoria, Robin Scott, ayaa sidoo kale iscasilay, isagoo sheegay inuu ka shaqaynayo inuu magiciisa nadiifiyo ama sumcaddiisa soo ceshado. Marlene Kairouz oo wasiirad ahayd ayaa sidoo kale iscasishay kadib markii magaceeda lagu soo qaaday fadeexadan been abuurka ah ama xubnaha been abuurka ah. wasiiradii hore ee horumarinta xaafadaha iyo arrimaha macaamiisha ayaa dafirtay inay wax qalada samaysay, iyadoo intaa ku dartay inaysan doonayn inay dowladda ka sii jeediso howlaha u yaala. cod laga duubay oo loo dusiyey joornaalka The Age ayaa waxaa ka muuqday in Miss Kairuus ay ka shaqaynaysay howlo xubno been abuura oo ay qayb ka tahay in xubno aan jirin loo qoro xisbiga Laybarka. Premier Daniel Andrews ayaa sheegay in wasiiradan ay baarayaan hadda booliska iyo hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqu, wuxuuna taageeray is-casilaadda labada wasiir, waa Miss Kairuus iyo Mr Scott.
They've made a statement. They have been very clear about the fact that they believe they've done nothing wrong. They've both resigned from the cabinet.
Waa hadleen labada wasiir, waxayna caddeeyeen inaysan aaminsanayn inay wax qalada sameeyeen. Labadooduna way iska casileen golaha wasiirada, waana go'aan saxa. Booliska Victoria iyo hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee gobolka Victoria ee IBAC la yiraahdo ayaa ugu dambeynta noo sheegi doona in waxa wasiiradu ay noo sheegeen ay run yihiin. eedahan waxaa soo shaacbixiyey baaritaan ay wada sameeyeen barnaamijka 60 Minutes ee ka baxa Channel 9 iyo joornaalka The Age. Haddana, hogaamiyaha liberaalka ee mucaaradka gobolka Victoria, Michael O'Brien, ayaa su'aal gelinaya in la aamini karaba maamulka Laybarka.
The Premier appointed Adam Somirek to the ministry not once but twice. And has now sacked him twice.
Premierku uma magacaabin Adam Somirek wasiirnimo hal mar oo kaliya ee laba jeer, sidee reer Victoria kalsooni ugu qabi karaan go'aamada Premierka marka ay cadaatay inuu marar badan qaladaad waaweyn galay? Waxaa jira eeda ah in Mr Somirek uu ka faa'iideysanayay dadka aan afka Ingiriiska ku hadal markuu been abuurayay xubinnimada xisbiga. Eddie McAuliffe waa madaxa golaha bulshooyinka jinsiyadaha ee Victoria, wuxuuna sheegay in been abuuridda xubnuhu aysan wax cusub ahayn. Bulshooyinka jinsiyadaha waa la isticmaalaa, waana laga faa'iideystaa. Waa bulshooyin nugul oo aan fahmayn waxa ay sameynayaan markay saxiixayaan ama ogolaanayaan inay qayb ka noqdaan nidaam xoojinaya inay dad kale isticmaalaan. Arrintan ayaa hadda heer federaal gaartay, iyadoo guddiga fulinta qaran ee Laybarku ay si rasmi ah u soo farageliyeen waaxda xisbiga ee gobolka Victoria. Waxay hoggaamin doonaan dib u eegid lagu sameynayo eedahan. Dhammaan xulashada musharaxiinta heer gobol iyo kuwa federaal ee gobolka Victoria ayaa la hakiyey. Xubin kasta oo xisbiga ka tirsana waa la qiimeynayaa si loo hubiyo inuu sax yahay iyo inuu been abuur yahay. Hogaamiyaha mucaaradka Laybarka Anthony Albanese ayaa sheegay in Laybarka ay ka go'an tahay inuu burburiyo ama soo afjaro nidaamka been abuurka xubnaha.
Well, there will be a need for some national involvement.
Waxaa jira baahi loo qabo in xisbiga qaranku soo farageliyo, Daniel Andrews ayaa dalbaday. Mr Andrews waxaa ka go'an in la nadiifiyo meel kasta oo u baahan nadiifin, wuxuuna haystaa taageerada Laybarka federaalka ah, sababtoo ah ma aha wax la aqbali kara wax dhacay. Hogaamiyihii hore ee Laybarka Bill Shorten ayaa sheegay in xisbigu isku dayay inuu nadiifiyo been abuuridda xubnaha guud ahaan dalka oo dhan, laakiin uu ku guuldareystay in la xaliyo dhibaatooyinka ka jira gobolka Victoria. Waxaana uu qiray in fadeexadan ay ruxday kalsoonida shacab badan oo Australiana ay ku qabeen xisbiga Laybarka.
Let's be clear. Shocking, reprehensible. I just feel for the millions of people who vote Labor and they just say what's going on.
Waa wax laga naxo, waa wax aad iyo aad u xun. Waxaana dareemaya in malaayiin qof oo u codeeya Laybarka ay hadda leeyihiin maxaa dhacay?
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.